capture moment, na post na share na the world.
What do you do?
Na capture moment, na post na share na the world. Kitambo ndo mpige picha, lazima kungekuwa na mpiga picha na masani yake, so mkwe ready before mpiga picha japita.
Kisikia
wali wakuchwa do picha, nasema mam anyore mifika picha, kisha nasikia nyore ameenda kuchoma picha. 2 weeks later, picha zimefika but buda amekatwa kichwa. Last one amelala, una nangalianga api watu wakipiga picha. Why am I saying this? God for technology. Pick your picture. Antenna. Pick your picture. Asante. Sisao kupiga your picture. Na capture moment, na post na share na the world.
What do you do?
Na capture moment, na post na share na the world. I wish them days kungekuwa na picha. Mcheki Jesus the tripper. Luku juchini ni white, white. Sema kuwaka ni light, light. Najua mnajua picha bila light yuwezi fanya kitu. Do work on purpose or function be right. Unaitaji Yesu, so anytime unapiga picha, kumbuka unaitaji light. With the light pick your picha. Sisao kupiga your picture. Na capture moment, na post na share na the world. Na capture moment, na post na share na the world. Any squeeze picha mkononi before nitoke na confirm look. Niaje aujai piga picha na my workmate, na my classmate, lexmate, churchmate. Cha cha, ongeza ingine cha. Tiku ya birthday piga, tatuma kama document. Graduation, wedding, ashiria yezisha bila picha. Pick your picture.